Freedom Music.
Yeah. IKNZiki.com.
Makuchale on the beat.
Squeeze money, got on get on gay sana. The cow show me carry on kujuana. The go pan the funny funny nam pembalana. She took a pull am jelly pembeli savana.
Sindani na ibo vijibwa. Koko, vijimbo vyao wana imba imba. Loko, wana shangara na don't talk anai. Mi on loko, ulipo sipo siyo simpo kufika niliko.
Squeeze money, got on get on gay sana. Me cow show me carry on kujuana. Me go pan the funny funny nam pembalana. She tuna pull am jelly pembeli savana.
Sindani na ibo vijibwa. Koko vijimbo vyao wana imba imba. Loko wana shangara na don't talk anai. Mi on loko ulipo sipo siyo simpo kufika niliko.
Look at you, macho kajo. Kama unale kubali na usha mkono yo. Look at you, macho kajo. Kama timfaza gengwe kami kono te yo. Look at you, macho kajo. Cheki migu wana yusha kama na cheza kung fu. Look at you, macho kajo. Tupa shida za kuchini yo usha mkono yo.
It's crazy.
Waza gang, gang gang. Lady yetu kubwa buwana. Wapi usko, washobo. Mso pleni 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 siki fodi. Baba mwana. Wasalimia utawala bichi bichi boy. Momas Towni kara Kidalari wapi santos tos. Tos ndo nyumbani ya msoni. Sisi piki chafu zangu za parisi. Vum vum baba di wa mkoa. Wape salamu wanangu wa maje chumvi. Pushi bagi bagi kwa mtu mzima def. Championi wando pupu wameka. Baba uma
Broza
Meneja mini West agent. Tumzima daiso.
Zombi unagutaja u.
Freedom Music.